Yeah, young master on the beat, Mluya Wabusia, Christoph Skiza. One time nipe beat mini roge na flow, ndo min speed si lazima muni honge na do. I'm the shit nilisema na ntasema some more. Tell all the bitches I've been noticed sita answer my door. YM on the beat ya mindo baba yao, nimevuka boda siko zile za around. Young niggas wanasema mindo kaka yao, Jones bado ligiso mi niko za matao. I'm on the beat, let me show you how I started. Started from the bottom, now we here, was insulted. God saved me from the boss, I was busted, but now I'm the king, I'm the prince, I'm consulted. Guys wake up, girl be faster come a keeper. Always work hard, guys serious come a preacher. Never give a damn, get busy than the teacher. Wa Kenya enda shuleka, rada come a meter. Najua wingi wata die, ati niko down. Vaz zangu fake, na kumbe wana crown. Miezi mbili industry lakini wana frown. Vaz zangu deadly, za wengine zina drown. Mindo baba yao, mutaani hadi industry. Game yangu iko juu, nimejipa legacy. Joni kompekali labda ile yao jealousy. Marapa munisikize mindo yule wao farasi. Sina chorus, sina chorus, sina chorus. Ni marine tu. Sina chorus, sina chorus, sina chorus. Ni marine tu. Sina chorus, sina chorus, sina chorus. Ni marine tu. Sina chorus, sina chorus, sina chorus. Ni marine tu. Napotoka ni mbali, napoenda mbali zaidi. Kazi imani, imani na kazi bora shilingi. Kuteseka ndo KCBD. Wangu wakili nilipo sasa ni Mungu na si zangu akili. So life story moja, wefika mwenza kongoja. Rangi kamwe si hoja, wekuja songe pamoja. Haijalishi unapotoka wale lugu na yobonga. Jalali mbele imani mwangaza tutasonga. YM back home kila time ni mapati. Nikirudi hometown ni lazima mini Blakey. Mluya Wabusia sija change hata jina. Mini boy swag down sija weka hata dready. Lakini mi urime kama yule wao tegi. Busia na chafua Nairobi cheki teli. Mini yule mbaya hadi teomi sifeli. YM on the beat na kwa mic mini meli. Cheki vile mi upro fast kama chize. Nikiroll na mabete utadhani niko busy. Sinanga biz mi utrain yani tizi. Na kudose kila time ukincheki niko dizzy. Acha ni madevaz juna cheki sina kora. Susa ni garama yani ngumu kama molest. Cheki neza nita mimi Dallas. Ni Mluya Wabusia mi urapadi bonus. Sina chorus, sina chorus, sina chorus. Ni marine tu. Sina chorus, sina chorus, sina chorus. Ni marine tu. Sina chorus, sina chorus, sina chorus. Ni marine tu. Sina chorus, sina chorus, sina chorus. Ni marine tu. Sina chorus, sina chorus, sina chorus. Ni marine tu. Sina chorus, sina chorus, sina chorus. Ni marine tu. Sina chorus, sina chorus, sina chorus. Ni marine tu. Sina chorus, sina chorus, sina chorus. Ni marine tu.